Flame and the weapon.
Hey, yo, Clever. Drop the rhythm, you know? Well, go on, everything nice and crazy, you know? Yama!
Closer! It's Clever on the ball.
Keep the fire burn them.
Santos on the beat, homie.
Yaman, yeah, see windy. Skibidi bam, skibidi.
Nazuka mo kuya. Anajiba na ningo kia. Ndili ni magenge. Widi ili mutu wa sadiku chia. Ndili nisi windy.
Top hustler money making every day. Woman knows windy sangas, mandi panga sanga sanga zika ngaza yika kaza ndi zangaza one day.
The weapon.
Nazuka mo kuya. Anajiba na ningo kia. Ndili ni magenge. Widi ili mutu wa sadiku chia. Ndili nisi windy.
Windy.
Ndili nisi windy.
Windy.
Lolo jina ndichi gangsta.
Ndili nisi windy. Nema sinanga tinyengo windy. Nekango fika papiti kuika mastylo. Fana oku yanga tinachoka kukairo. Ukafuse kwa kajele. Anebanga nyumba kusele maina jele. Stalo yanga ndio kuya nendi matila njele. Mafana wapweka sandi mamuza bidaga. Nili ndizi windy rapa kundi nchosa chiwindi. Nekango fika mastylo kusinta wandiji. Gadi chishango biti kuchola ngati mango. Fusa kubangwe kuna miango zi windy.
Nazuka mo kuya.
Kuya.
Anajiba na ningo kia.
Kia.
Ndili ni magenge. Widi ili mutu wa sadiku chia.
Kia.
Ndili ndizi windy.
Windy. Windy.
Ndili ndizi windy.
Bula zilen, keda kutenga bado, eka pumudu, bula zilen. Dima ona ngati chiwindi chambula, osarelepu, chavula la bula. Umbe gula, ngini zote ndizo dula, blai dula coast, osati chiwindi coast. Ndili nazoka lende nazoka, ndizi windi tuse deep foot way, makabe mudi way. Cruiser online, izo ndiye muzi way. Achina just, ni matasi kamaz, lini zindi zama gaz, ni mapaz. Keta ndamula na gas, nini afana uhita, ni makwesa zima buzz. Levels go up, zima bigger from my fan. Yeah.
Nazuka mo kuya.
Kuya.
Anajiba na ningo kia.
Kia.
Ndili ni magenge. Widi ili mutu wa sadiku chia.
Kia.
Ndili nisi windy.
Windy. Windy.
Ndili nisi windy.
Windy.
Lolo jina ndichi gangeng. Nazuka mo kuya.
Kuya.
Anajiba na ningo kia.
Kia.
Ndili ni magenge. Widi ili mutu wa sadiku chia.
Kia.
Ndili nisi windy.
Windy. Windy.
Ndili nisi windy.
Windy.
Lolo jina ndichi gangeng.